Ekifaananyi eky'ekkumi. Nga yiseewo emyaka musanvu, enjala eno gye eyalangirirwa yagwawo, era amaka ga Yakobo gaatuukwako ekizibu kino eky'enjala. Emmere bwe yaggwaawo, Yakobo kye yava asindika abaana b'ekkumi okugenda okunoonya emmere e Misiri, naye Benyamini omuto yasigalaka. Abavubuka bano bwe bajja e Misiri, baatwalibwa mu maaso ga Yusufu. Naye eky'omukisa omubi tebeetegereza Yusufu, wadde Yusufu ye yasobola okubeetegereza bonna. Bonna abo kyebaava bavunama okugulumiza n'okusinza Yusufu nga bamuwa ekitiibwa. Jjukira ekirooto Yusufu kye yaloota emyaka mingi nnyo ng'akyali ne baganda be. Mu kiseera ekyo baganda be baali bazze okumunoonyaako emmere Yusufu. Naye Yusufu ye yabaddamu n'ekkaaze ng'abagamba nti mmwe muli bakessi. Yava abagamba nti okuggyako nga mundeetedde muganda wammwe omuto Benyamini naye siyinza kukkiriza bye muŋŋamba. Lewubeeni omu ku baganda be n'agamba, nze nabagamba obutayokola kya mutawaana gwonna ku Yusufu. Kati mulaba butandise okubonaabona olw'ekyonoono ekyo. Yusufu kyava alagira abakozi okuteeka emmere mu nsawo, era ne sente ze baali basasudde nazo baziteere wamu n'emmere mu makutiya gaabwe. Era n'abalagira okuddayo ewaabwe, naye baleme okudda okuggyako nga baleese muto waabwe Benyamini. Bwe baddayo ne bategeeza kitaawe Yakobo n'akaaba nnyo.
Joseph yanfaako, ate kaakati mwagala okutwala omwana wange Benyamini.
Bwe twonoona bulijjo bannaffe ate ne tutenenya, okwonoona okwo okutufuukira omugugu omuzito. Lewubeeni kyeyava agamba nti ebyo bye baali bakoze Yusufu kaakati babonerezebwa olw'ekyonoono ekyo. Kituufu ddala nti Mukama waffe atubonereza buli lwe tukola obubi bannaffe. Kirungi nnyo ffe bwe twenenya obubi bwaffe eri baganda baffe be tuba tukoze obubi obwo. Baganda bange, Yesu Kristo yajja okuwangula ekibi. Bwe yafiira ku musaalaba, yawaayo omusaayi gwe olw'ebibi by'ensi.